natamani nikuone mami. Natamani niwe nawe mami. Kila siku nakumiss. Kila siku nakumiss. Kila siku nakumiss. Kila siku nakumiss. Baby,
siwezi express kwa pepa na kalamu. Na sitoi tense nikisema we ni wangu. 24/7 uko kwa akili yangu. Tumetoka fando inafaa wafahamu. Vile inafaa nimekumaindi tangu. Imefika ile sana fungua roho yangu. Kwangu we ni sana ndo inafaa ujue. Vile si ukata wachonge ni bure. Una heshima kwa mtaa na mafisi wachunge. Nikoshua kabisa hii connection tusivunje. Na job tafika hii mapenzi tuitunze. Alafu mwisho we pingu za maisha tufunge.
Natamani nikuone mami. Natamani niwe nawe mami. Kila siku nakumiss. Kila siku nakumiss. Kila siku nakumiss. Kila siku nakumiss.
Yeah, you find me look nice. Come be me wifey. Love and affection in a fi fight tighty. Like we baby ring name with Tyson Mikey. Kiki, I love my yard like the tight Nike. Baby, come close, let me hold your tighty. Let me pon your back, yo, let me ride you down a bike. You have a hot tub up, ah, that's make we act lighty.
Every girl a pre you, cause you higher than kitey.
Just say what me want, feel no may, and no might be. Meant to be together, never care, take we lightly.
Baby, come like we, take we high heighty.
Real never bite, together we be mighty.
Natamani nikuone mami. Natamani niwe nawe mami. Kila siku nakumiss. Kila siku nakumiss. Kila siku nakumiss. Kila siku nakumiss, baby.
Okay, come baby, like clothes. By the pool, no clothes. Lay your head on my arms, you're my arms dealer. Umeni take us, so you're my heart drug dealer. Wewe tu ndio wangu na vicheche misina. Kanuni nimevunja, kanifanya niwe sina. You're such an experience, kalavenda na cherry. Kuwa by my side kama chuma za reli. Yeah, I wanna die off your sweetness. Treat you so good, dine up in sweet dress. Nite Mr. Fanta na flow na kupanda. Tundo nalo tena nzuri kama tende. You're a human delicacy. You're my baby mama, see.
Natamani nikuone mami. Natamani niwe nawe mami. Kila siku nakumiss. Kila siku nakumiss. Kila siku nakumiss. Kila siku nakumiss. Baby.